Echo Brown. Tunaendelea.
Nasanze basa kumenza ngambati agenzi na yekati nebuza ani ya musigula era kati nebuza bino byampana ngala vino kavire no kumutima mama nze umuntu kwenda yagala wenti ne muwaku byange yakera kumajana ndika obatyo wobo ulira kuma omukwano ya lavenu kavirenu kumutima mamanzi uwe wali obulamu bwange koma ubami oba wali oche na kukola koma ubami tuchigonjole ebintu bye wasomesanga nembibusa maso omukwano gwaffe no yuwayi otyo diala venu kavirenu kumutima mamanzi wandibaddewo 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 nitugonjola wandibaddewo 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 nitugonjola wandibaddewo 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 nitugonjola wandibaddewo 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 nitugonjola omuntu kwenda yagala bwenti ne muwaku byange yakera kumacha nandeka obwatyo wobobulira mulamu bwange koma ubami oba waliwo kye nakukola koma ubami tukigonjole ebintu bye wasomesanga nembibusa maso omukwano gwaffe no yuwayi otyo diala venu kavirenu kumutima mamanzi wandibaddewo 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 nitugonjola 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 wandibaddewo wandibaddewo
wandibaddewo
wandibaddewo wandibaddewo wandibaddewo nitugonjola wandibaddewo 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 nitugonjola.